Balule mbalule zilile mbali. Mbesa 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 kina chondo mbalule mbali.
Guru
Nyamada Steve-O, Steve-O.
Listen, let me be your life coach. Guru ni bright torch. I've seen things ngama mira muloji. Those you think siwa ona they watch. Still eko punzi la boss. Yes of course, umoyo ni kosi. Anything that you wish to do, osa eso sharing until you launch it. Juwa chewa nduwene, simuka mbisana. Bati watamba ma status, ii ni tape ya mene. Instadama movie yako mudale, liko dangerous. Ma screenshot itu mene. Na ma share ni secacy ama jealousy. Zauna za secacy, out deliver. Nga weke thiki anga ina pregnant. Some clever, see famous scavengers. I never ask favors when I talk to strangers. Dependence, the form of disturbance. Watch me blonga black spiders in December, see, yes, protect us, see, ino ni legacy. Help my jobless homies, upeza vakanzelo. Na mwe magaizo satumvela nyansi mani. Limdoti chiwe na magazi, mfuitu na tie vofu. Social media tipanga mhofu. What you see doesn't exist. Brain you a poker, wa ikamo bofu. Fake names, fake life, fake friends. For sexy, vala glove. Do things quietly, pukuta makrams ya keke kumbovu.
We no dinkare bansi, digambi sane za umoi. Nilindipe parandipeni, fodogo za vuto lako. Gala wa mkudu galo. Kamba masuka, koma linda maza pide ndibozi tinda dalamba. Mbuno imozi insiro wazara ziwiri ndi. Ndibo safumsa nadia pula mbali. Mbuno imozi insiro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka. Zimasule, 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 zimasule. Kamba chakumti machichoke. Zimasule, zimasule. Kamba chakumti machichoke.
Never call your ex. Utiesa lilomba my ex. So erosion ni munda wakale inga kulimise mumalex. Prepare yourself for opportunities. Ekabuelo sakamba sexy. Watch your spiritual life. Mufamili ndie mubadwila masnex. Empowerment ni skamu. Yuale ko zanghala damu. Masuka talk to us. Chakolo wanzelu palinzelu na masamu. Guru ni life coach. Si wapa mulo mongali pubamu. Tonse tili na mapressure. Facebook success is a sham. Pambili bambili wanghala angili. You are happily growing a family. Saying you are luckily doing it. Kawili bebe siwa end around. Ngabualili award ni atano na quality. I'm an unsung hero imwe makiti. Visit my castle for clarity. Title ya guru mugemu ili valid. You era to compare me na new era. Kunid ya suge ya pabiti ni tenuka through snare. You change things by changing you. You drain your energy dating to. Your own ego can burden you. Icon are buying things you're selling to.
We no dinkare bansi digambi sane za umoe. Nilindipe parandipeni. Fodogo za vuto lako. Gada wa mkudu galo. Kamba masuka. Koma linda maza pide ndipo zitinda dalamba. Mbuno imozi insiro wazara ziwiri ndi. Ndipo safumsa nadia pula mbali. Mbuno imozi insiro wazara ziwiri ndi. Mbale masuka.
Zimasule, 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 zimasule. Kamba chakumti machichoke. Zimasule, zimasule, zimasule. Kamba chakumti machichoke.
Kimachi. Download it from mylovezedmusic.com. KNB Records.